Yeah, 2000 and forever.
Levels.
One.
Reverb. On it.
Cash.
One.
Yeah.
Hola.
Yo. Welcome to my class, iwe rap ankala pansi. Lelo nimipunzisa pali style na mabazi. I don't care who you are, this is rap understood. Nilipatiop mushashila chimwela pa mastuzi. Si juju ya impempelo soma hita konka nanga junju. La indawe mpaya same fiati na wambundu. La ima kick game strong gamula ni sunzu. Na eficha mituyu dine baula degree mumadia. Nizina watia siwa kali na imwala nizina waja. Nisha ina kuma flow kuchila veranda yanu. Ninaka distinction ili naja one. Ninaja one. Nimaba usi for us and for us. So easy to rhyme, my flow dope. Ni Nikolai, so ni Mikolai. Ni drama, eja singing bokais. Chita ni combine. Ni Nadia one, semi for lies. Stop singing for lies. Pure full of what I mean, bro. You can't slaughter me. No, Kali where I'm a vela, where indo chosalino. Mukas chosa nyimbo, wasas fuza intro. So wafa kudela koma ni kalukundia pistio. Niona chema Corolla, palibema challenger. Daily kupia walika imbe na calendar. Uzonda mula nshindiwe wama one. Ni mava uza for rapa ni Nadia one.
Let's go. Yeah, nivelanga tini mbayu mupati tu. Without me, nivelanga the game can't do. Ndaba vora apa ni Nadia one. Na magero ni Madia Fuse sister wako vyasi ni Nadia kwanu. Jine Johnson na iwe ndiwe chema banzi. Ubwela na mikwapo kundeo ya maganzi. Kudala benzo hating akansi. Maje monga magolo babo banafa they are all fans. Nangala kulu mutu wakula. Mukantri ya kuacha koma ni using a pula. Niba tiesa hawa ni makula. Nina piesa bana chedwo ni pula. There's an analyst ya bantu that I look up to. But he won't say ni nabasula pena panga cup to. Figured I could do this on my own. Nili monga bao bia mu popcorn machine. I'm always on. Fwa. Neze mu class yanga neka. That's why iba kamba.
Ninaja one.
Inelebo ni Nike. So denze pochonge sane.
Ninaja one.
Wangala bwanji na mimba lewe. Elo ni shirao njine.
Ninaja one.
Voilà.
Levels. Reverb.